besi nyamamkani wodokinyo.
Terence on the drums.
Owacho ni ohero joma baye gi pesa, joma uonde gi mwandu. Odwaro mana every weekend ni kutesa. Simo mako kopando, taberi ngeni nega kirwa kogadera. Ochuma nyaka mancheda, aboto la silo longela. Giri mia mia tama kongea, why don't you just chill nongonjela. Sirahisi kongea, aboto la silo longela. Giri mia mia tama kongea, why don't you just chill nongonjela. Sirahisi kongea.
Kolo napenda hiyo dera na ski metoka offshore. But mina kwanga loko Jaber, I think you look better with your clothes off. Niliona budako na vinye mjogoro. Dai hoku utanilenga ukincheki ndani ya pro box. Baby girl toy romo, nadai ukue wangu kiwa pospo. Na nikikosa minaomba ukue humble. Don't be annoyed if I f*** bila koko. Gon' be a boy, tukule madondo. Bora tu enjoy na washikwe na madongo. Zao ni maboy, nikikosa ukue humble. Don't be annoyed pipe, bila koko. Gon' be a boy, ata tukule madondo. Bora tu enjoy na washikwe na madongo. Zao ni maboy, boy, boy.
Why don't you just chill nungojela. Sirahisi kuongea, haboto la silo longela. Gini mia mia tama kuongea. Why don't you just chill nungojela. Sirahisi kuongea.
Tema, baby, be better. Kiki tema, tema.